I need to talk to you. Do you understand?
Twende na noma hata mimi ni understand.
You have someone special in your life?
Ningwe anandas baba na lisema unataka wife.
I'd like to get to know you better.
Hata hivi nilivyo mbona mitani na beta?
You know, I think it's just so funny.
Na unataka kuingia kwenye hii funny.
Don't you think we make a handsome couple?
Hata ukupia ma handsome wapo.
Help me around town, I think I'm stuck.
Ningekwambia tangu mwanzo ka stuck.
And die is sunny, I need to buy a car.
Mitaa sinza hivi mimi ndo nakaa.
Can you tell me where do you live?
Hey, washikaja kitona lazima waone wivu.
Do you understand what I just say?
Injia inenda standi kama sikosei.
Bonjour. Na mimi mwa maruku ya juu.
Kasafa.
Nitoke ni bimbi, si hatuna njaa.
Shete.
Niko na wewe tu, sendi sehemu.
Sela.
Nisha tukambira ni wewe na mimi.
Bonjour.
Na mimi mwa maruku ya juu.
Kasafa.
Nitoke ni bimbi, si hatuna njaa.
Shete.
Niko na wewe tu, sendi sehemu.
Sela.
Nisha tukambira ni wewe na mimi.
Abumbumbarire, aamba. Abumbumbarire, aamba. Abumbumbarire.
I almost forgot this. My name is Candy.
Usiali hata mimi usho huo spendi.
Would you please sit here close to me?
Mi mwenye mtu mwenye bosi mzimi.
Would you mind if I give you a kiss?
Mi mwenye huo naogopa sana fisi.
Tonight I wanna give you all my love.
Mi muoga sana kwenda kavu kavu.
I won't put anyone else above.
Hakuna kututisha hapa mwenye na ubavu.
Don't be a shy guy, tell me that you love me too.
Natoka shy town, japo niko East Zoo.
I think I'm gonna love you so deep.
Hata usogope, sina tabia za kudipu.
I was born to have the African adventure.
Kweli nimesha fanya kazi na venture.
I can be whoever you want, even a little freak.
Nakwambia ukweli mwenzangu, kweli hata sikufichi.
What?
Eh?
What did you say?
Ni kweli kwetu guests zimepanda bei.
Bonjour.
Na mimi mwa maruku ya juu. Nitoke ni bingi, si hatuna njaa. Niko na wewe tu, sendi sehemu. Nisha tukambira ni wewe na mimi.
Bonjour.
Na mimi mwa maruku ya juu. Nitoke ni bingi, si hatuna njaa. Niko na wewe tu, sendi sehemu. Nisha tukambira ni wewe na mimi.
Bashai Jamrimo, Nalina Hamibi, Nalina Pancho,
Tukabi Hits.
What a stylist, you know. Big up to Karemi, big up to Birungi, big up to Tino Mukama, big up to Rayongeza, big up to Kiaruzi, Tibanyenda, Muganyizi, Ruta Shopia, Kamukisha, Kokubanza, Ndamugopa, big up to Oscar, the big boss. Maruku Mrimo, Mbake Sebonoko. Mpao.
Rocky India, I'm a beast.